mwana wochira batia bankulo woza erano biancola tebija mbera nkumisinga omutimo gwange ne kukwamu nsabo mpe akasera werekereze ochikero jendi omponya kasigiri Omukwano tegukuvunga vunga na yesasiro muwejere obulamu bwange wabutwala mbera mukironga ndajana nkibona omulira tata no jeno tambula kironga kunonya owomukwano amaziga manji nenga kama baby ngafo omukwano narwacha nnumya omutima gwange nokutankula
Soon.